Amawubo 120 verse 1. Ekhlupheni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula. Verse 2. Jehova hlenga umphefumulo wami emlweni wamanga, nasolimini lwenkohliso. Verse 3. Uyakuvuzwa ngani uyakwanelezelwa, wena lulimi lwenkohliso na? Verse 4. Imcibisholo ebukhali yeqhawe, namalahle omlilo. Verse 5. Maye kimi ngokuba ngikhokobele kwaMesheke, ngihleze ematendeni akwaKhedari. Verse 6. Umphefumulo wami sekukade wahlala naye ozonda ukuthula. Verse 7. Ngokuthula, kepha uma ngikhuluma bangabalwayo.